Yeah! Angsta! Richie King! Scout Genta! Das Nundas, baby!
Kisikitoka Das Nunda kwanza!
Check, check!
Scout Genta nipo nyuma nina!
Check, check!
Ziki unapakita sikiriza kisha!
Check, check!
Tagazo marum toka kwa Das kwanza!
Check, check!
Kisikitoka Das Nunda kwanza!
Check, check!
Scout Genta nipo nyuma nina!
Check, check!
Ziki unapakita sikiriza kisha!
Check, check!
Tagazo marum toka kwa Das kwanza!
Check, check!
Kama mwenendo wangu tabia tangu zinawakera wangu masera!
Nizo we!
Kama mwenendo wangu tabia zangu zinawakera wangu masera!
Nizo we! Mama watoto!
Ata mirupo!
Popote mripo!
Nizo we!
Mama watoto!
Ata mirupo!
Popote mripo!
Nizo we!
Chaki na anza producer na raramika! Subiri kwanza producer na raramika!
You critic, critic, every time you make a mistake, what is the problem, eh?
Usmile majani, nizoe kwani, ndivo livo mimi. Mimi kama mimi, ayupo mwingine kama A-star mimi. Ivo basi, yes, nomba na fast, nyendele na miti cast, huh? Daddy suicide shot, jemta jel. Maga chama, gangsta, wash and zoe blow. Sinza maskani, tumara ndo nyumbani. Mdani watu flani, janzoe amina zani. Bla bla, nyingi tu, najisikia. Mgonfi, mlevi, hata zinzi pia. Lakini mazinzi, wana nisingizia. Tu unataka estani ishije,
au
unataka mika cha mini weje.
Kisikitoka Das Nunda kwanza,
check, check.
Scout Genta nipo nyuma nina,
check, check.
Ziki unapakita sikiriza kisha,
check, check.
Tagazo marum toka kwa Das kwanza,
check, check.
Kisikitoka Das Nunda kwanza,
check, check.
Scout Genta nipo nyuma nina,
check, check.
Ziki unapakita sikiriza kisha,
check, check.
Tagazo marum toka kwa Das kwanza,
check, check.
Kama mwenendo wangu tabia zangu zinawakera wangu masera.
Nisowe.
Kama mwenendo wangu tabia zangu zinawakera wangu masera.
Nisowe.
Mama watoto
ata mirupo
popote mripo.
Nisowe.
Mama watoto
ata mirupo
popote mripo.
Nisowe.
Mama watoto kipenda choro, sogea karibu chori, mpenzi wangu njoo. Tuweka promise, nikichelewa mami usin dismiss it. Diva liba zoea, kumlazim kiku kosea. Yo, sio solution tu kukasirika. Kenda keza sila razis, atutofika. Drake ima bass, kikas nipo das. Nipo kuru tutofotla, sajo wa das.
Kisikitoka Das Nunda kwanza,
check, check.
Scout Genta nipo nyuma nina,
check, check.
Ziki unapakita sikiriza kisha,
check, check.
Tagazo marum toka kwa Das kwanza,
check, check.
Kisikitoka Das Nunda kwanza,
check, check.
Scout Genta nipo nyuma nina,
check, check.
Ziki unapakita sikiriza kisha,
check, check.
Tagazo marum toka kwa Das kwanza,
check, check.
Kama mwenendo wangu tabia zangu zinawakera wangu masera.
Nisowe.
Kama mwenendo wangu tabia zangu zinawakera wangu masera.
Nisowe.
Mama watoto
ata mirupo
popote mripo.
Nizoe.
Mama watoto
ata mirupo
popote mripo.
Nizoe.
YG Daddy Suicide Scout Gentas Majani Bongo Record Chebia Ensta Joma Pep Postereve.